blessed the mighty Lord, forever and ever, King of kings, Lord of lords, conquering lion of the tribe of Judah. Blessed.
Baganda bafe, nintunulira n'obwana bwaffe obuto. Nintunulira ne gye tuvudde, nga ddala kyali kisa kye kyenva mwebaza ng'olw'obulamu bwe yampa. Kagabe magezi oba kagabe amaanyi, oba obugagga bw'omunsi muno birina ensulo birina eyo gye biva. Era bimala ne bigenda teweesiga ng'ebyensi eno. Mpewo wesige ye na mugirika, ya gaba, ya tasa, katonda wafoyo.
Pita mokuba mokuto Kawali wone vena lisi subira Toboli ya oboli changa na vyo na vitamu Nentula one netunulira Omoka sobwe nina ze wano monsieno Nenjira batindi woku sinza katonde ya tonde kulunisi
Tulima binyo wakambwe miti maje tulina jo miti mami kambwe Tutute vyensi tubigulu miziza Evi ya katonda tusute muguruka Katonda tugamba titwene nye vye chikusa vye tulimutu vireke Zene nyumba yange na sinzanga mukama katonda wange
Nazimba na mayumba kukumi ya maso no tendenseno Na wasana bachala na gule chitanda kwa neva kanga Uluwa onevye mseno teya manyabwe ya gule chitanda teya gula tulo Teyeva kanga ya
kwele mina Kwa kumusaba abe mumidi mjokola Nesentezo ya nazikumira Aba kumiba kumira welele chibuka mukama wabanga takumi Uliriza tolimbi wa sentezo kola Obizi bwa bachala bolaba Woman is no pleasure Jah is no lie
Dum, dum, dum.